Sesiyaqala.
We will now start.
Sithanda ukuthi samukele bonke abakhona abafikile ukuzoba kanye nathi namhlanje kulolu suku olukhulu empilweni zethu.
We'd like to heartily welcome all those who have made it to be with us in this amazingly great day in our lives.
Lungolunye lwezinsuku ezingenakukhohlakala.
It is a day that we surely will not forget.
Ngoba mangabe iqale enye into uyawungazi ukuthi izohamba kanjani. Kodwa kithina kuyisimanga lokho sikubonayo.
As when you start something new, you do not know where it will end, but it is an absolute miracle that which we are seeing.
Sikupa iminyaka engamashumi amathathu iSida Academy yaba khona noma ingaqalanga yaba iAcademy kodwa manje sizeyafinyelela kulokho ngomusa nangamandla kaNkuluNkulu.
We are celebrating 30 years since Cedar Academy started, even though it didn't start as an academy, but that is what it is now by God's grace.
Mawubona ingane izelwe ikhula iya phambili kuyathokozisa kumzali ukuthi icwaso lolo.
If you see a child being born and see it growing up before you, it brings a great joy to the parent. We would like to welcome all of you who are here already and even those that are still arriving. Unfortunately, due to time, we have to start.
Sinamukela nonke nini khona la. Samukele futhi nalabo abasithola ngamagagaso moya. Nakwi streaming siyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje sithokoze nani ningekho lapha ngokwenyama kodwa lapho nikhona nasemazweni aphesheya lapho nikhona nikwazi ukuthi sithokoze kanye nani.
We would also like to welcome you who cannot be with us in person but have joined us via the airwaves or via live streaming. Whether you are here or overseas, you are most welcome.
Sithokoza kakhulu basazobe bethule ngokukhethekileyo kodwa ngeke siye ukuthokoza esinakho ngokuthi sibe no professor bethu abakhona la phambi kwethu kuyintokozo enkulu kakhulu lokho.
There will be those who will still officially welcome them, but we cannot hold back our joy because of the professors who are here with us today.
Khuluma lapha ngo professor uzokhuluma laphambili u professor Hannes van der Walt uzoba I guest speaker yethu sizomuzwa ekhuluma sizombona futhi.
Our guest speaker is Professor Hannes van der Walt. You will see him when he comes forward.
Kanti ukhona futhi u professor uhamba nokwakhe u professor van Vuren. Sithokoza kakhulu u professor nokwakho ukuthi nizivakashele nibe khona la kulomkhosi ongaka esinawo.
And Professor van Vuren and his wife are here. We are so thankful that you can join us in this celebration.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Sibonge nokuthi nisijoine khona kwaizolo kwamnandi khona lapho ngoba singathi becishe kube njenge fun day labe sithokoza khona. Sithatha amawalk nani amakhilomitha athizeni bekumnandi kakhulu wena ubungekho awu siyakudabukela.
And you who joined us as well with a fun day yesterday with the various activities and the walks that we could have, we're thankful that you could be there, and you who weren't there, oh well, you missed out.
Simukele futhi induna ekhona la nobaba laphana lapho kwamkhonto kwamphemba sithokoza kakhulu ihamba nenduna lapha nosabela siyanamukela kakhulu ngiyacabanga khona abanye mhlawumbe singababoni la kodwa uma kukhona esibathu bonayo sizobadonsa sizobadonsele ngaphambili kodwa nini esemikhona zizweleni namukelekile lapha emishini sijabula kakhulu bakhona kweni.
And we welcome Bab Mpemba and all those who are with him, and we're sure that there are many others who are also here that we can't welcome in by name, but please would you feel most at home.
Kukhona nejudeni kodwa ke lo msebenzi uzokwenziwa umfo ka Bosman unikho siyajabula kakhulu siyathokoza nje ukuthi nikhona ubalula nje ngamafuphi laba esembashilo okusalile nokunye uzokusho unikho.
And all the students and alumni who are here, we welcome you, but Mr. Bosman will officially welcome you.
Njoba sike sasho na izolo ebusuku inqopha umlando yosuku lona ukubona umsebenzi kweminye yemsebenzi kamfundisi uStege iqhubeka idlondlobala iyaphezulu.
As we said yesterday, it's amazing to see one of the works, among many of the works of Reverend Stegan, going forward and progressing in this way.
Namhlanje uzofisa ukuthi hawu ngabe ngcono bekuthiwa ukhona umnikazi wendaba.
And you would say, oh, if only the author of all this story would be here with us.
Kodwa ke kungcono kakhulu. Hayi nokuthi ngcono, kuhle kakhulu labe khona kunalokhu thina esibonayo.
But we know that it is far better there where they are, that which they see, than what where we are.
Noma besingabancenga kangakanani ukuthi ake beze phela bezojabula nathi bebezothi qha 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 qha. Awukwazi wena esikujabulelayo nesikubonayo la. Ungasusa la uthi asize lapha ngeke.
You can ask them as nicely as you'd like to and beg them to come back to us, but they would say, no, no, we can't. You do not know that which we are experiencing.
Ngakho siyabonga kakhulu ukuba sihlanganyele enkonzweni yokubonga kulolu suku lwanamhlanje.
And that's why we are so happy that we can be together in this Thanksgiving service today.
Ukubeze ngaphambili la. Azozivulela inkonzo.
We'll ask Mr. Kreiling to come forward and open for us.
Shall we pray?
Stand us.
Lord Jesus, we thank you for the privilege and the grace that we can be part of your body.
Nkosi Jesu, siyakubonga ngenhlanhla nangomusa ukuthi sikwazi ukuba ingxenye yomzimba wakho.
And Lord, we thank you for those you have chosen to lead us and help us in our service to you.
Siyakubonga Nkosi ngalabo osikhethele bona ukuba basihole enkonzweni nasekukhonzeni wena.
And Lord, thank you that you've placed it into people's hearts that we can have this time. We can, so to say, stop and look back with grateful hearts for what you've done.
Siyaphinda Nkosi ukukubonga ukuthi ukubekile enhlizweni zabathize kuba sibe naleli thuba lokuthi sithi khimilili sijeqeze emuva ngokubonga sibheke osenzele khona.
And Lord, that we can somehow look forward into the future as well and trust you for every need.
Nokuthi Nkosi ngandlela thize futhi sibheke phambili ekusaseni sikwethembile kho konke esizokudinga.
And now, Lord, it's our heart's desire that everything in this service will be the way you want it.
Kuyisifiso Nkosi senhliziyo yethu ukuthi namhlanje konke osenzela khona kube njengokuba Nkosi wena ufuna.
Lord, we each of us sit here with our own thoughts, our feelings, our own innermost.
Kusilona loyo sihleli la sinemicabango yahlukahlukene nemizwa yahlukene.
But we pray that you will speak to us and reveal yourself to us by your grace in a special way.
Kodwa sikhulekela Nkosi ukuba ukhulume nathi uzambule kithi ngomusa wakho nangendlela ekhethekile.
Amen.
Amen.
ukwebeswa athola inhlanhla ukuba ganwe owaye student khona lapha esida.
Kurvis has had the privilege of marrying one of the students who were at Cedar.
Ingane zabo manje sezikhona la eDSS.
And their children are now with us at DSS.
Mkhulu umsebenzi.
It is an amazing work.
Anibone ukuthi iyakhula le ngane yaphezulu.
Can you not see that this child is growing up?
Siyabonga kakhulu yoba desisho sithi ubaba umfundisi uStegeni usebenzile phakathi kwabantu abantsundu.
As we have said, Reverend Stegen did a great work among the black nations.
Cabanga nje ukuthi imingaki imndeni evukile emile esimeme namhlanje ngenxa yakhe nangenxa yokulalela uNkulunkulu.
Think of how many people and families are standing and have been helped because of his obedience to God.
Kade ngizwa nje ukuthi ababe izitshudena asebedlulela cishe balane emakhulwini amahlanu asebesebenza beqhubeka nempilo. Siyambonga uNkulunkulu nangakho lokho.
And I've heard that there are about 500 students that are now the alumni who are now working and continuing with their lives.
uNkulunkulu ngathi ngababusisa kubonakala ukuthi abakufundayo nabakutholayo bayakusebenzisa lapho bekhona.
And may the Lord help them that that which they have learnt and received that they would use it there where they are.
Siyabonga kakhulu mfethu uyangicorrecta lokhu labahleli phambili sikhuluma ngenkosi okwamphemba Sompisi kwabini.
And this is the correction, this was Nkosi Mphemba who's sitting in front of us.
Siyabonga kakhulu.
Thank you very much for joining
us. Sesizocela ke manje I Cedar Assembly kube khona abasenzela khona.
And we'll ask the Cedar Ensemble that they would render their item.
kade behlalela wona athudu malube kuNkulunkulu ngazo zonke izinto ezinhla senzele zona ngothando alibonakalisile emhlabeni wonke ngokubathumela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuyona eyanikela ukuphila kwayo ngenxa yokona kwethu yasivulela amasango ivulela isango kuba wonke umuntu akwazi ukuba angene ngalo uhubo lokudumisa praise the Lord, praise the Lord, let earth hear his voice, praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice or come to the Father through Jesus the Son and give him the glory, great things he had done. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho asenzele khona ukuba lo msebenzi wase college wase Cedar uhambe yonke leminyaka kuze kube lapha.
Thank you to the item for them that for rendering this item, and one of the songs that they played says, "To God be the glory for great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in." And then it continues to say, praise the Lord, let the earth hear His voice.
Makuleli thuba anginikezele uNico Bosman ukuba asamukelele ebonke zonke izivakashe ekhona.
We will hand over to Mr. Nico Bosman to do the welcoming.
Thank you, Baba Ngubane.
Siyabonga Baba Ngubane.
Today is a wonderful day.
Namhla kusuku oluyisimanga oluhle.
And it's been said already, but we would like to extend a warm welcome to everyone here today.
Sekushiwo nokho kodwa sithanda ukuthi simukele lona loyo ngezandla eyifudumele.
And it is indeed for us a privilege and an honor to host so many distinguished guests.
Kuyinhlanhla futhi kuyasithobisa sonke ukuthi sikwazi ukuba nehambeli ezihlonipheke kangaka.
Some traveled far, hours on the road. Some even flew from overseas. And we thank you for your effort that you've made to be here.
Ezinye zihamba ibanga elide ngemoto amahora ngamahora. Ezinye zaza zandiza ngamabhanoyi isuka phesheya. Siyabonga ngani nokho ukuthi nibe khona.
It is not a small thing, and we appreciate your support today. And even over these 30 years.
Akusinto encane, siyakuthokozela kakhulu ukusekela kwenu namhlanje futhi nakule minyaka eminingi edlule ngamashumi amathathu.
Some names have been mentioned already. I think maybe as the program continues, some might still join us, and we'll mention their names as they join us. But maybe just to add a few more names.
Aseshiwo kamagama abathize abakhona la. Sizobasho abanye futhi, abanye sizobasho ngokuqhubeka kohlelo uma befika.
Professor van der Walt has been mentioned. Professor
van der Walt, seshiwo, sibonga kakhulu.
We add Professor van Vieren in sy gisterand het ons 'n mooi Afrikaanse woord gehoor in sy gade. Baie welkom, baie dankie dat julle hier is.
U Professor van Vieren, sibonga kakhulu, sithokoza kakhulu ukuthi ube khona phakathi kwethu.
Then we've also got Mr. Mavuso. He's from Cape Town. Not sure where. He's also here in front, maybe. Mr. Mavuso, also a friend of the Academy. For many years, he's here with his wife. And they traveled all the way from the Cape.
Sibonge futhi ukuthi sinomnumzane Mavuso, umhlobo omkhulu wecollege, usuka le eKapa, uhamba nomkakhe, bahambile nabo ibanga elide bafike la.
And then we also have with us Nkosi Ntuli. Dabezita is here in front. Siyabonga kakhulu.
Sibonge futhi ukuthi sihloniphekile sinenkosi Ntuli phakathi kwethu ilanje ngaphambili. Siyabonga.
We also have with us Nkosi Hlongwa.
Futhi kukhona inkosi Hlongwa phakathi kwethu.
Siyabonga.
Siyabonga.
Forgive us if we leave anyone out, but may all feel welcome.
Sicela ke nisixolele makwenzeka kuba khona esimshiya ngaphandle kodwa nonke nimukelekile.
The staff of Cedar Academy, the students, the past students, present, parents, congregation, whoever you may be, may you feel welcome and may you enjoy this day with us.
Staff usase college academy, abafundi, ababefunda khona, abalekelela ngendlela eziningi, ibandla, nawo wonke umuntu siyanamukela kakhulu.
Yesterday when we were there on the sports field, we walked through the tent with some photos and just one saying or a quote from Tante Kay caught my eye.
Izolo besinomgubho le egroundini bekhona itende ebelinezinto ezithize bezibekwe khona esisikhumbuzo okuthize ngase ngibona amazwi acashuniwe ashiwo umamfundisi asho kanje.
And she said, we praise him to all that is past and him for all that is to come.
Amazwi abethi siyamdumisa ngakho konke osekwedlule futhi siyambonga nangakho konke okuseza.
And I thought that was her life, together with Reverend Stegan, to praise God for what he did and to trust him for the future.
Bona ukuthi bekuyimpilo yabo leyo benoba umfundisi uStekeni ukuthi bamdumise uNkulunkulu bambonge ngokwedlule bese bethemba kuyena futhi ngekusasa.
And may I add, in obedience to God.
Ithasiseleke bekwenza belalela uNkulunkulu.
And I thought, may we take this flag and may we continue to run. And may this 30 years just be the beginning.
Yengacabanga ukuthi kwangathi singalithatha leli bhanela sigijime nalo leminyaka engamashumi amathathu kube nje isiqalo.
I also have the honor just to read a short letter from Nkosi Yesizwe Zagwa Buthelezi Mtwana Uzuzifa.
Nginenhlanhla futhi ukuthi ngiphethe inkulumo la engizonifundela yona evele enkosini yesizwe sakwaButhelezi inkosi uShenge ekho esithumelele inkulumo.
They wanted to be here today but unfortunately couldn't come anymore, so he just sent a short note which I'll read to you.
Bingafisa inkosi ukuba khona phakathi kwethu kodwa kwenzekanga namhlanje ngakho ke ngizonifundela nje kafishane esibhalele khona.
We are so sorry that we could not join our family and friends on such a momentous occasion. But both Nkulunkulu and myself send our heartfelt congratulations.
Uthi itumala kakhulu ukuthi singakwazi ukuba khona mina la noNdlunkulu kulomgubho wenu omuhle kangaka. Nokho besingafisa ukuthi sibe khona. Nokho sinifisela ke konke okuhle siyanihalalisela.
We should all thank uBaba noMama for the difference they have made not only to the people of Kranskop but to the Zulu people and the nation at large.
Sonke bekumele simbonge uBaba noMama hayi nje ngomehluko abawenze emphakathini waseKranskop kuphela kodwa isizwe sonke sakwaZulu nomphakathi wonke.
The college has over the years produced sparkling results, preparing thousands of young people for their futures.
Kuleminyaka engaphambili edlule i-college selikhiqize imphumela ekhazimulayo futhi lilungiselela izinkulungwane zabantu abasha ikusasa labo.
We salute uMama uStegan who served as rector for the college until she was called home. We thank uBaba because they were pillars of strength to each other.
Siyabonga kakhulu ngendlela uMama uStegan aba ngayo umphathi wecollege kusukela ekuqaleni kwaze inkosi kwafika la imbizela khona kuyona noba umfundisi futhi naye ngokwakhe ebe insika emsekela usuku nosuku.
We also wish to congratulate the headmistress and her entire team for their efforts over the years.
Sithanda ukuhalalisela umphathi wesikole noma wecollege nethimba lakhe lonke kuyo yonke leminyaka ngamandla abawafakile.
We thank uMama Dube, uBaba Dube and the whole Stegan family for their tireless dedication to communities around the mission.
Sithanda ukubonga kakhulu uMama Dube, uBaba Dube nomndeni wonke wakwaSitekeni ngokuzinikela kwabo okungenakukhathala bezinikelela imiphakathi nayo yonke imishini.
I know I'm expressing this also on behalf of my father, who treated the mission as his home away from home.
Thanda ukudlulisa lokhu ke ngikusho kube ngathi kuvela kubaba wami ongizalayo obeyithatha le ndawo njengemishini eyithatha njengekhaya lakhe noma engekho ekhaya.
While congratulating the college, we know that the future remains very bright for another 30 years.
Nakuba salalisele ikholeji ngaleminyaka kodwa siyazi ukuthi kusasa futhi iqhakazile eminye iminyaka engamashumi amathathu ezayo.
May God bless you all.
Nkulunkulu engathi anganibusisa nonke.
Thank you very much. May we continue in this wonderful work.
Sibonga kakhulu uNkulunkulu engathi angasiza siqhubeke nalomsebenzi oyisimanga.
We welcome also Nkosi Bengo, who just arrived. He's the chairperson
of Ilembe District.
Smukele kakhulu. Thank you very much for coming.
Nkosi Bengo, Ngolosi noNdlunkulu wakhe. Nkosi Bengo, uyisihlalo weLembe District.
And Nkulunkulu, that's also with him. Thank you very much.
Siyabonga.
Asitheleke manje ikhwaya laseSida ukuba lisiculele.
We will now ask the Cedar Choir to sing for us.
Throughout all the ages, both near and abroad.
Siyabonga kakhulu kulona ikhwaya lasesida ama students ehambisana nabafundisi babo siyabonga kakhulu.
Thank you very much to the Cedar Choir, the students and the staff.
Ekhono balwela phansi imeya yethu yasemvoti bemenye ukuthi bekhona njengemeya yethu mhlawumbe uzofika ngokuqhubeka kwesikhathi. Kodwa ke sobele siqhubeke siye phambili. Angicele manje uDokotela uFermark oyena ozosithatha asibeke futhi aze asintrojusele i-guest speaker yethu uProfessor.
We will ask Dr. Fermark, who will be introducing our guest speaker.
Good morning. I've requested the photo on the screen, if it's possible. What you see there is a young Professor Hannes van der Walt and Uncle Chel Olsen, and that photo was taken in 1997.
Enibabonayo ke lapha esithombeni bese basha uProfessor Hannes van der Walt kanye no baba uChel Olsen babese Potchefstroom.
And what he is signing is the very first certificates that were issued in that year. The first cohort of students finished their studies.
Njengoba nibone sayina nje wayesayina izitifiketi zokuqala ezazizokhishwa abafundi abasebephothile izifundo zabo okokuqala.
And Professor, in the audience there are supposed to be two of them that I know of. It's Namusa and her sister Eli Radebe. Could you please stand up?
Engibaziyo nje abakhona phakathi kwethu uMiss Hadebe. Njengoba sesibabonile bephakama bobabili uMiss Hadebe.
It's for us not a small thing, Professor, that you are still alive and that you care for us and that you were prepared to come.
Gitina Professor akusinto encane ukuthi usaphila futhi ubukulungela ukufika ube kanye nathi.
I'll make his introduction short, otherwise I take time of his address.
Ngizokwenza ukuthi ngimethule nje kafushane ukuze ngingathathi isikhathi sakhe.
Prof Hannes holds 3 doctorates.
UProfessor unama doctorate izifundo zobudokotela ezintathu.
A doctor in education.
Uneziqu zobudokotela kwezemfundo.
A doctor in philosophy.
Iziqu zobudokotela kwifilosofi.
And an honorary doctorate degree.
Bese kuba honorary doctorate kwezemfundo futhi.
He grew up in Dordrecht, Eastern Cape, where he also matriculated.
Wakhulela ke Dordrecht, Eastern Cape, lapho aphothula khona izifundo zika matric.
He is married, he has 4 children, 11 grandchildren and 2 great-grandchildren.
Ushadile unabantwana abane nabazukulu abayishumi nanye nesizukulwane sibili.
His career began as a school teacher.
Waqala ukusebenza ke ewuthisha.
After that he joined the Potchefstroom University of Christian Education, now Northwest University.
Emva kwaloko wayese joina ke inyuvesi yase Potchefstroom esekubizwa manje nge Northwest University.
After quite a few promotions, he was in 1994 appointed as Dean of the Faculty of Education.
Emva kokuba ke khushulelwe ikhundleni, wayese eqokwa njengophethe ezemfundo kuyona university.
And that's where Professor came in to help the Cedar, that time Cedar Training College.
Ilapho ke angenelela khona uProfessor ukusilekelela ukusungula iCedar Training College ebizwa kanjalo ekuqaleni.
He was instrumental to help established Cedar College of Education as a satellite campus.
Waba ithuluzi elihle lapho kusungulwa khona iCedar College of Education esibizwa manje ngeCedar International Academy.
During his term as dean, he also facilitated the unification of the Potchefstroom College of Education and the Faculty of Education of the university.
Ngenkathi ephete kuleso sikhundla wakwazi ukuthi ahlanganise lomkhakha ombili, iCollege yezemfundo kanye ne faculty yasenyuvesi yezemfundo wakwazi ukuhlanganisa kokubili.
And at that time they committed themselves to open learning, it means distance teaching and learning.
Ngaleso sikhathi ke base bezimisela ekuthenini bavule manje isikhungo la kuzokwazi ukuthi kufunde abantu kodwa behlala kude bengahlali phakathi labefundela khona.
Prof took an early retirement in the year 2000.
Professor ke washeshe wathatha umhlala phansi ngonyaka ka 2000.
And for the past 24 years he followed a freelance career as a scientific researcher.
Emva kwalokho ke wayese thatha ke manje omunye umsebenzi la ekwazi ukuthi enze khona ucwaningo ngeze science.
And in this capacity he offers courses at various institutions across South Africa in philosophical foundations of sciences.
Kulo msebenzi uyahamba hambele ikhungo ezahlukene zeze science ebafundisa ngokwenza ucwaningo lweze science.
Also in education and scientific methodology.
Kanjalo futhi nakwezemfundo nakwezinye futhi kweminye imkhakha exhumene nescience.
And in the writing, in the art of writing scientific articles.
Kanti futhi uyabasiza abachushise ukuthi ibhalwa kanjani imbhalo nembhalwana eqondene nescience.
Prof, in between brackets, Cedar needs you for that as well to assist us.
Mangamhlebela nje uprofesa ukuthi cha nesida iyamdinga uprofesa kulokho.
He is the author of 10 textbooks and more than 50 chapters in scientific collections.
Usebhale incwadi eziyishumi nezahluko ezingaphezulu kwamashumi amahlanu ze science.
And he's author and co-author of 252 journal articles, accredited articles, national and international.
Futhi ke umbhali usebhale ama journal articles okuyizimbhalwana nje yeze science edlulele emakhulwini amabili namashumi amahlanu nambili osekuphasiswe ngisho nakwezo nakwekuzwe lonke.
He mainly publishes in the fields of philosophy and the history of education and teaching.
Manje ke use omunye waba shicilela kuzo lezi ze philosophy kanti futhi uya unegalelo lapho kushicilela khona ulwazi maqondana nomlando wezemfundo.
As well as in the religion and education, citizenship and decolonization studies.
Kanti futhi unegalelo kwezenkolo, kwezemfundo, kwezomphakathi nje nemfundo ephathelene nabantu abasha kanye futhi nalokho okuthinta ukukhululeka kwamazwe.
This is just a drop in the bucket, but I think it's enough for us to understand. Prof, we are very full thankfulness, we appreciate that you come in a full program, that you care so much to drive, even without your wife that was not so strong to come with you. We appreciate that you come.
Lokho nje bekungukuthi simethule kafushane uprofessor, kodwa siyabonga kakhulu ukuthi usenzile isikhathi uprofessor wafika noma ke unkosikazi engekho ngenxa yokuphatheka, kodwa wena usenzile isikhathi ukuthi uzoba kanye nathi.
And we have the hope that we will see you again with your wife.
Sinethemba futhi lokuthi siyophinde sikubone usunowakwakho. Siyabonga.
Good morning, ladies and gentlemen. I will use the two Zulu words that I know. Sanbonani nonke.
Well said, Professor.
Before I left home, I told my wife this is probably going to be the largest audience that I have addressed in my life so far and will probably address.
Ngaphambi kokuthi ngisuke ekhaya ngishilo kumama wekhaya ukuthi iningi labantu engizokhuluma nabo lana cishe abantu abaningi ngaphezu kwabantu engakhuluma nabo ngaphambili.
First of all, I'd like to say something about this gown that I have on.
Ngithanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngichaze ukuthize ngale ngubo engiyembethe.
As you've heard, I have earned 3 doctorates in my life.
Njoba sengizwile ukuthi ngineziqu ezintathu empilweni yami.
The third one is probably the least earned from the University of Zululand, and this gown was hanged on my shoulders by our well-known leader, Mangosuthu Buthelezi.
Kushuthe esithathu esesithathu ke kuleziqo enginaso sokuhlonishwa ngasithola university yasongoye le ngube ngiqhokile ngayimbathiswa umunye wabaholi abaqhamile umntwana wakwaphinda ngene.
When I look at that photo, I realize that one can be young and beautiful, and now I'm only beautiful, I think.
Shuthi mangibona lesa sithombe ngiyabona ukuthi umuntu angaba musha abe muhle futhi kodwa ke manje sekusele ubuhle bodwa.
Dr. Vermaak, Dr. Ilsa, the CEO of Cedar International Academy, Mr. Michael Kubani, the chair of the board of the academy.
Dokotela Vermaak, umphathi we-academy, ubaba Ngubane, osihlalo we-board le-academy.
And then all the honorable guests that have been welcomed by Mr. Bosman.
Nazo zonke ihambeli zethu ziqavile bekade zamukelwa la ngaphambili ubaba uBosman.
Then the staff and the students and also the alumni of the academy.
Othisha, isebenzi, abafundi, nabafundi abasafunda baqeda e-academy.
Ladies and gentlemen,
nani nonke.
Thank you very much for the invitation to briefly address you this morning.
Ngibonga kakhulu ngesimemo eningiphe sona ukuba ngizokhuluma nani kafushane namhlanje kuseni.
I was surprised when I received the message on ResearchGate. Researchers published their or announced their publications on ResearchGate. And when I went into ResearchGate, I got a message from Dr. Elfrieda Fleischman.
Ngamangala uma ngabe ngibuka kwindawo la kugcinwa khona imbiko yabacwaningayo ngathola umbiko oqhamuka kuDokotela Fleischman.
And the message said, Cedar College, Cedar International Academy are looking for you.
Umbiko engiwuthole lapho ubuthi abase-Cedar Academy kuyikolishi lapha ekhaya bayakufuna.
So I replied, I sent my email address, and the next thing, Dr. Vermaak contacted me, and here I am today.
Khona lapho ngase ngiphendula, ngashimnini ngwane yami, la ngithola la khona, kwase kulandela isimemo esiqhamuka ku-Dr. Vermaak, yikho ke ningibona ngila namhlanje.
The invitation, ladies and gentlemen, has a very serious connotation in that it bridges a period of 30 years.
Lesisimemo ke semqwa kakhulu kumina ngoba sihlanganisa isikhathi seminyaka engamashumi amathathu.
It is now 30 years ago that Kay Stegen sent me a fax telling me about the college that is about to be erected, about to be instituted, and whether we as a university in Potchefstroom, the Potchefstroom University, and listen to the surname, the Potchefstroom University of Christian, for Christian higher education, would be interested in accompanying this project.
Ngoba eminyakeni ngamashumi amathathu adlule, ngathola ifax eyiqhamuka kuTante K eyayikade isazisa ngokuqala kwekholeji yalapha ekhaya ukuthi isikhungo sethu sobuKristu le Northwest University singakwazi ukuthi sibe yingxenye ukusebenzisana nabo.
I took the request to the management committee of the university and they decided for the time being not to accredit this new venture.
Kase ngisithatha ke leso sicelo ngasisa kwisikhungo besikade siphethe university leyo ngaleso sikhathi basebethi okwamanje cha abazimisela ukuthi bayiphasise.
I wrote Mrs. Stegen a letter telling her, asking her, advising her to contact the Potchefstroom College of Education to help them establish the college, to plan their programs, and to build a track record for 3 years at least.
Ngibhale incwadi engiyibhalela uTante K ngimazisa ukuthi akuphumelelanga kodwa kudinga ukuthi baxhumane necollege lase-university yethu ukuba ibasize iminyaka emithathu bakwazi ukuthi bazakhele igama.
It is important to remember that also the Potchefstroom College of Education was a Christian institution at the time.
Kodwa ke sikhumbule ukuthi nali college lelo belibhekene nezemfundo e-university yase-Potchefstroom. Nayo ngaleso sikhathi kwakuyisikhungo esasikade kwisikhungo sobuKristu.
The Cedar College received support, unmeasurably important, valuable support from people like Dr. A.P. Brugman and Dr. Rina van Sail.
I-Cedar College yayisitholake ukwesekwa okukhulu ngabanye abantu abeqavile bekade bekhona le university.
And then by 1996, the two colleges have built a strong enough track record for the university to accredit Cedar College.
Kwasekuthiwe ngonyaka ka-1996 kwaba yilapho la makholeji amabili besesebenzisane kakhulu esewanikeza manje amandla negunya ukuthi iuniversity ngakwazi ukuthi iphasise ikholeji yala ekhaya.
The accreditation occurred in 1996.
Kusho ukuthi ke lokho kuphasiswa inikwe lawo mandla okufundisa yawathola ngonyaka 1996.
And then in 2001, the college and the university, the Faculty of Education at the university, merged.
Ngonyaka 2001, zase zihlangana ke zisebenza ndawonye lezi zikhungo zase Northwest.
And then from then on, the Faculty of Education, and this explains the important role of Professor Van Vieren and his colleagues here, Professor Sparmer, who was in charge of the further education teaching, and all those colleagues then started working together, cooperating with Cedar College.
Kushutika College, University, Northwest, aseqala-ke esebenzisana ngilokelelwa abanye njengoprofessor Van Vieren okhona lana nabanye ukuthi bakwazi ukuthi basebenzisane ngokubambisana.
In 2004, the Potchefstroom University merged with other universities and with other campuses to form the Northwest University, which is today, for all practical purposes, a secular institution.
Kushuthi-ke ngonyaka 2004 ngesikhathi kuhlangana iy'khungo zezemfundo, ama-university, ama-technicon kanjalo, kwase kuhlangana-ke kwase kwakheka-ke manje le University of Northwest esesiyazi-ke namhlanje.
And then the Department of Higher Education changed its policy in 2014, telling the universities to stop accrediting colleges and telling colleges to accredit themselves with the department.
Kwasuthi ngonyaka 2014 uhulumeni waletha ushintsho inguquko ezazithi university ayisakwazi ukuthi iphe amandla kumakholeji. Amakholeji awaxhumane nomnyango wezemfundo ngqo kube yiwona ozowanikeza amandla okusebenza.
So this college proceeded with its own accreditation of programs.
Kuyilokho kwahelela ekutheni nalo ikholeji yalapha ekhaya iSida lidinga ukuthi likwazi ukuyimela.
And it changed in 2021, it changed its name from Cedar College of Education to the Cedar International Academy, NPC Cedar.
Ngaleso sizathu ukuthi ngonyaka 2021 yazi yaguqula negama ingaseyona iCedar College of Education, kodwa ke isiyaziwa manje ukuthi iCedar International Academy.
Dr. Vermaak took me through the college facility yesterday.
Dr. Vermaak ngithathile izolo wayesengikhombisa izakhiwo zayo iacademy.
And I can see promises for the future, for the next 30 years and beyond.
Ngithemba ngibona lapho ngabona ukuthi isenekusasa leminyaka engamashumi amathathu alandela ukusuka manje futhi nangaphambili kwalokho.
To the credit of the North University, I must say that they adhere to our constitutional stipulation of freedom of religion and freedom of speech.
Futhi ke bahambisana naloko okuyimiso esizitholayo kumthetho sisekelo kwezwe lakithi constitution ekhuluma ngenkululeko yezenkolo nenkululeko futhi ukuthi uphimisele ukhulume lokho thanda ukukusho.
And that is why I'm being allowed every year to write at least two articles with the Christian Foundation and two in Afrikaans.
Ingakho ke ngivumelekile ukuthi ngokwelelungelo lenkolo ngakwazi ukuthi ngonyaka ngibhale incwajana ezimbili ezasekelwe ekuKristwini futhi ngoba nginelungelo futhi lokuphimisela ngokolimi lwami ngibhale zibe mbili ngesibhunu.
All the rest is of course in English.
Okunye ke ngikubhalayo okuningi ngikubhala ngesiNgisi.
Ladies and gentlemen, we've now had a short look backwards, 30 years back.
Sihloboke sesibukile manje kafushane sibuka okwenzeke eminyakeni ngamashumi amathathu edlule.
Let us look ahead.
Ake sibheke ke manje phambili.
Our Christian religion can be broken down into four basic principles.
Inkolo yethu yobuKristu ingahlukaniswa ngezisekelo ezine.
The first of all is the ground motive of the Christian religion is creation.
Usuthu okuqala kwalokho kuyisekelo senkolo buKristu indalo.
Fall into sin.
Kwawela esonweni.
Salvation through Jesus Christ.
Insindiso ngoJesu Kristu.
Sanctification through the Holy Spirit.
Ukungcweliswa ngomoya ongcwele.
And the challenge standing for us in front of us, that's confronting us, is to interpret this ground motive consisting of these four elements into a pedagogy for the future. We have to think about what it means to have been created in the image of God. And what does it mean pedagogically?
Ukuthi lokho uma kuchazwa ungakuchaza kanjani, kuchaza ini?
And then secondly, we have to think about the pedagogical implications of the brokenness of the world in which we live.
Kumele futhi sicabange ngokunakala kwezwe esiphila kulo manje.
And thirdly, what it means to have been redeemed, the pedagogical implications of to have been redeemed through Jesus Christ.
Nokuthi kuchazani ukuthi futhi kunamphumela mini lokuthi sisindisiwe ngoJesu Christ.
And finally, what does it mean to be sanctified in and through the Holy Spirit?
Ukugcina ukuthi kuchazani ukuthi singcwelisiwe kuwo nangawo futhi umoya ongcwele.
Holiness, friends, holiness means to have been put aside by God.
Zihlobo ubungcwele kuchaza ukuthi wahlukaniselwe uNkulunkulu.
We have to think what it means pedagogically. To have been put aside, to have been chosen by God for a specific task and calling.
Kumele kuba siqonde ukuthi kuchazani ukuthi sahlukaniselwe kube ngathi sibekelwe eceleni sabekelwa ukusindiswa nokungcweliswa uNkulunkulu.
This is the challenge that stands before us, before Cedar, and before all of us who practice our signs, who practice our daily life in light of the word of God.
Le inselele sibhene nayo sisonke abakwesida nabo bonke labo abaphila ngokuthi basebenzise izwi likaNkulunkulu.
And so I end, ladies and gentlemen, by saying, by praying that the Lord may bless you, may bless Cedar International Academy for the next 30 years and beyond.
Ngiphetha ukuthi kwangathi uNkulunkulu angibusisa abusise iSida International Academy eminye iminyaka engamashumi amathathu alandelayo.
Thank you for the wonderful opportunity to be here with you today, for all the festivities that's going on, and may Sida be blessed by the Lord. Thank you.
Ngibonga kakhulu ukuba phakathi kwenu nangakho konke okwenzakalayo ngikubonile. Kwangathi Sida International Academy ngabusiswa uNkulunkulu, ngiyabonga.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Professor.
Thank you very much Professor.
Njengoba eshilo uDokotela uFermak, ngabe sinamanga uma sithi amadoda afana nani asizowadinga.
As Dr. Fermak said, we would be lying if we believed that we did not need men like you.
Masibheke emuva sesihamba ibanga elide ngosizo lwakho nangozakwenu nasiza anikwazi ukuthi ningashiya nje obala manje.
As it has been said, we've traveled a long journey because of the help that we've received from you, and you cannot desert us now.
Amadoda afana nani adingeka kakhulu. UProfessor uthinta iphuzu elibaluleke kabi elithinta indaba zobuKristu nenkolo yobuKristu kulesikhathi esiphila kusona. Njengoba makuza ngalapho kwangathi bafuna ukugxoba ngenyawo kube ngathi into ebingekho. Manje kudingeka amadoda anjengawe Professor enzosukuma nibambe niqhakambise obala ukuthi khona indaba kaJesu.
We in this day and age need men like you Professor who will stand up for those important pillars of the gospel and of Christianity.
Siyabonga, sibonga kakhulu ukusekela kwenu kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. uNkulunkulu anibusise.
Thank you for all your support that you've given us from then until now. May the Lord bless you.
Sizwela sinamandla ukuqhubeka nephupho nomsebenzi kaMfundisi uStegen kungavele kuphelele nje ngoba nakho yena kasekho.
And we've received strength to continue with the vision of Reverend Stegen, that we can continue it even though he is no longer with us.
uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu nokuthi wathola ijazi lapha ekhaya university yakithi. Hawu, asibancane impela kanti nathi.
And even that you received your degree at this university, our university close to us, we're not that small after all.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Hayi, ngizocula amaculo abemabili elesiZulu nelesiNgisi. ElesiNgisi uHallelujah chorus la sisho khona sithi Hallelujah udumo lonke malibe kuNkulunkulu uJesu Kristu noNkulunkulu uBaba uNkulunkulu osezulwini ungumbusi wababusi nenkosi yamakhosi bonke abantu bawukhothama bagobe phambi kwakhe bababazi igama lakhe bathi uNkulunkulu mkhulu ngoba umbuso ungowakhe bonke abantu abasemhlabeni nasezulwini bambabaze bababaze igama lakhe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungcwele ngumnini amandla onke kanti ke loqala lesiZulu sibonga inkosi uJesu.
Choir will sing two songs, the Zulu song. We thank our Lord Jesus. We thank him for his grace that has come and that has cleansed us. Where would we be? What would we be if the Lord Jesus had not come and set us free? And then the English song will be the Hallelujah chorus.
Amen. He shall reign, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign forever. Sibonge kakhulu ngekhwaya esisiculela.
Thank you very much to the choir that has sung for us.
Sibingelele kakhulu kusokhaya. Nkosi yakithi lapha kwaHlongwa namakhosi sonke khona. Sizizwela sifudumele kakhulu ukuthi babe khona phakathi kwethu.
Nkosi Hlongwa, we are at home with you. And all the other Nkosis that have come, thank you so much for being together with us.
Sibingelela kakhulu kuPholofesa, sibonga kakhulu ngamazwi uPholofesa sewabekile phakathi kwethu.
And to the professors who are here with us and for the words that Professor shared with us, thank you very much.
Kuyicukuthwane zonke ezikhona, siyanibingelela nonke.
To all the dignitaries that are here, we greet all of you.
Ngiyazibongela nami ukuthi ngimenywe namhlanje ukuthi ngibe khona kulo mcimbi.
And I myself am very thankful that I was invited to be at this function.
Uma bekuthiwa ngikhethe bengeke ngikhethe ukuthi kube yimini oshumayelayo namhlanje. Bengingakhethi ukuthi kushumayele omunye.
If it was according to my wishes, I would not have been the one that wants to preach here today, and I would have wished it to be someone else.
Futhi uma benginawo amandla okwenza izinto bengingacela ukuthi noma ngabe nje uNkulunkulu bengamvusa ubaba ukuthi kube uyena okhulumayo namhlanje ebesephinda ahambe futhi aye kuye.
And if there was any request that I could give, my request would be that the Lord would raise Reverend Steek and that he could be here and that it would be him who would be addressing us.
Kodwa ke konke sikwamukela kuvela kuyona iNkosi.
But everything we take out of God's hands, and even today, is a day that God has given us.
Kwaba phetha amaBhayibheli sizofunda izwi silithatha encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithathu sizofunda kusukela evesini leshumi.
To those with your Bibles with you, we'll read 1 Corinthians chapter 3, start at verse 10.
Kuleli viki ledlule besise enzansi le ko Harding sihambele ikole kho.
This past week we were in the Harding area going to the schools in the area.
Nkulunkulu sizile ukuba sakwazi ukuvakashela izikole ezu kaphezulu ka 130.
The Lord was merciful to us. We were able to visit over 130 schools.
Kodangi ngithintwa amazwi ashiwo babu professor awagcizelela ubaba Mbovu ukuthi amadoda afana nani baba siyawadinga kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso.
I've been encouraged by the words that the professor shared with us and that Bab Ngobane also reiterated what a privilege we have to have men like you among us.
Kuningi umuntu akahlangabezana nakho la ngaphandle uzuzibuza ukuthi ikuphi esihluke ngakho uma ubuka thina abantu abaphila kulesi sikhathi kulelizwe esiphila kulona naloko esikufunde eBhayibhelini ngeSodoma neGomora ukuthi sihluke ngani kulokho ababekwenza thina.
There's so much that we see when we are out there that you ask yourself, we who live in this time, how different are we to those people that lived during the time of Sodom and Gomorrah?
Ngize ngidabukele nina enifundisayo othisha ngithi hawu ninomthwalo omkhulu futhi kube sengathi umthwalo enuthwele ungaphezwa yonke imthwalo abantu abayithwele la ngaphandle.
And I think of you teachers. What a burden you bear, that you carry, and you might even have a greater burden than anyone else.
Kakhulu labo othisha base nomthwalo nenhliziyo yokufundisa abantwana, ngoba phela bakhona othisha bakhona la ngaphandle, bakhonela nje ukuthi kube khona abakutholayo nabo ukuze izingane zabo zilale zidlile.
Especially to those teachers that have a burden for those they teach. Not just those who are just teaching so that something comes into their account and they can feed their family.
Kodwa kuyadabukisa abazalwane bazala bakhona la izinto esihlangabezana nazo la ezikoleni into akazi ucabanga uphuphe ukuthi ingane neminyaka u13 ingakhulela izala ingane.
How heartbreaking when you see things that happen at schools where you see a 13-year-old child and you think, how can a 13-year-old give birth to a child?
Kuyadabukisa sihlangana nakho ukucabanga ukuthi umzali angayizala ingane yakhe aphinde alale nengane evundle kuyena igazi lakhe alale nalo uthi uyacabanga lokho ingqondo yahluleka ukubamba.
When you have a parent that gives birth to a child, and then that parent will then also sleep with the offspring, it breaks your heart.
Cabanga ingane esesikoleni edinga ukuthwala ukuthi njengoba isesikoleni fanele iconcentrate kulindeleke ukuthi ayibambe izifundo la eklasini. Ma ifika ekhaya iphendulwa ibe unkosikazi ingazange ivume ukuba unkosikazi. Ngiyahloniphisa mangisho njalo.
Where a child has to go to school and focus on what it's being taught, and yet when it gets home, it is like a wife. I'm just putting this very, very respectfully.
Ngakho ngiyanidabukela nina bothisha kumthwaleni uthwele ukufundisa ingane enaleyo ngcindezi yokudlwengulwa ubaba wayo. Ubaba wayo ayisabise ukuthi umuke wayikhuluma lento uyofa, wambona umalumekazi wakhe ukuthi wafa kanjani, nawe uyofa kanjalo uma ke wakhuluma ukuthi ngenzeni kuwena.
Burden that the teachers need to bear, where they need to teach those children who are so oppressed, that where their fathers rape them, and they say, if you speak, you'll see how the other one died, so you be careful.
Kodwa ke kube sengazi ukuthi yonke lento ihlanganisiwe, kube ngazi ukuthi ivunyelwe nje ukuthi ayenziwe. Uzwa ngezinto ezikhulunywa ngemthetho ehlongoza ukuthi iphasiswe, uvana ubone ukuthi yonke lento iplani ukuthi lezi ingane zenziwe izigqila zocansi zibulawe zingabi nakusasa.
And if you look at this, it's as if it's all orchestrated, all planned. Even laws are being passed for it to be able to happen. And you think, are these children just raised to become sex slaves?
It manje kunemthetho ehlongozwa kuthiwani akuphucwa amandla ama school governing board akufundiswa izingane ngocansi. Yonke lonto umuntu uyacabanga ukuthi lamadoda nobaba noma abahleli lapha eParliament ingqondo zabo ziyasebenza kahle. Bona abashadile banezingane. Leza namhlanje kuthiwa ayikwazi ukuthi umzali athi ngizela intombi noma ngizela insizwa, funa izicabangele yona ukuthi intombi noma insizwa. Siphile ezweni elinjani?
Where the power of the school governing body is taken away from them, and where the laws are being passed that children need to be taught about sex. And you wonder, those people sitting in parliament, what do they think? Don't they realize that they are children? And the way that they direct the laws, you can see they cannot think straight.
Kuqhumisa inhliziyo lapho mina ubuka izingane zingene esangweni. Izingane ziqhunsula izisu zikhulelwe zizongena esikoleni. Umthetho kuthiwa fundisana izingane ngocansi. Uzibuza ukuthi kwakhiwa isizwe esinjani? Amadoda obaba bemizi yabo nomama bemizi yabo bayishicilele bathi akukhulunywa urabishi into yasesihogweni.
When you see the children walk into the gate and you just see them expecting and you're wondering, what are the children being raised for in this country? What country are we up against? This is all rubbish.
Nalabo othisha kuthiwa abafundise lezo zifundisa ikhohlakali kwazona zirephe iy'ngane zenu bazali nithuli kodwa, hhayi inkosi iyazi, inkosi iyobabona, iyobabona nithuli nivale imilomo.
And then the children, they are raped by the teachers because of the subjects that they are being taught. And you as parents, what you just see all of this and there's nothing you say.
UNkulunkulu lapha edala konke okukhona emhlabeni. Wakudala konke ngezwi, wakwenza konke ngezwi, wakukonfema. Umese into nento akayenzile. Ithe mayisibe khona wathi lokhu kuhle.
When God created the earth, each and everything had a name. And after he had created it all, he said, everything, it is good.
Iyodwa into eyambiza ukuthi uNkulunkulu ahlale phansi abize indodana yakhe. Athi njengamanje ake sihlale phansi sakhe umuntu ukuze asifuze.
And where he sat and he looked and was there with his son and said, now let us create something that can take after us.
Ngesikhathi edala umhlaba asiz ukuthi wanegotiator, edala izilwane asiz ukuthi wanegotiator. Kodwa lapho kudala umfanekiso oyimi nawe, lithi iBhayibheli wahlala phansi wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze.
And when all the animals, whatever was created, there was no dialogue, there was no, it was what it was. But when it came to man, sat down, the Bible said, let us create something that can take after us, that can be in our image.
Kodwa professor sesikhulile sesifunde kakhulu manje, sesikontradicto kwenziwe uNkulunkulu sithi cha. Wena uNkulunkulu wadala umfana wenza iphutha simsika umfana simenze abe intombazane ngoba sesihlakaniphe sidlula uNkulunkulu.
And professor, now we are learned. We can oppose God, we can contradict God where God has said there is man and woman. Now we know better.
uNkulunkulu wabona ukuthi uAdam umaye yedwa unesizungu. Zazikhona ilwane kwakukhona konke ayemenzele khona. Kodwa wabona ukuthi isizungu sika-Adam sidinga u-Eva, wamenzela u-Eva. Kodwa professor sesihlakaniphile thina, sithi uNkulunkulu wenza iphutha ukuthi wenze owesifazane nowesilisa. Owesilisa nowesilisa bangakwazi ukuganana. ISodoma lalingcono kunathi, sihluke ngani kuneSodoma thina?
Where God saw that when Adam was there, he was alone. Yes, he had the animals, but he was bored and he needed. God saw that he needed a wife, a man and a woman. But nowadays, when you see what happened in Sodom and Gomorrah and the things that are happening now.
Sesifunde kakhulu, technology advanced kakhulu. Abantu bazifita ngokungcola okugcwele lapha amanyala sesihogweni, bese behamba berape iy'ngane zabantu, bese kuthiwa hhayi. Zingane kunje nje nje kungenxa ukuthi umthetho awukho kahle akukho umthetho obhedayo abantu ababhedayo bathatha izinto zasesihogweni bazenze ezabo.
And people are busy with all kinds of filth. After they have engrossed themselves in that evil, they then go and they rape children. And why is that? You say, oh, the laws are like this or like that. No, it's because people are evil and they've drown themselves in that evil.
Mhlambe ngihlusha ukuthi angizange ngifunde mina professor ngiyena uprofessor. Kodwa iyangihlupa le ndaba ukuthi uNkulunkulu njengoNkulunkulu ayidala into bese kusuka into nje. uNkulunkulu angadingani nokuyisha ngempama, angavana iphephethe nje noma avana ikhombe nje iphenduka ibe impethu. Kodwa izoguqula okudala uNkulunkulu ukuthi hayi kurong kuba intombazane, kurong kuba umfana, sika wena ube umfana, sika wena ube intombazane. Chilo lini?
Professor, maybe it's because I am stupid, I am dumb, I don't see. But if you take something that God has created and then you want to change it, you say, no, just cut this or cut that, change this, make this a man, make it a woman, make a woman a man. How can we contradict that which God has ordained?
Basuke kohulumeni ngenxa nje umuntu oziphathelwa amademon akhe. Bathi hayi kufanele kushintshe imithetho, aguqule imithetho, akushintshe ama-toilet ezikoleni. Sihluphekile izingane zenu bazali kodwa nihleli nithuli. Isuke nje insizwa iyashefa, iyabhodla. Isithi isintombazane ifuna ukuyochama e-toilet lamantombazane. Enze njani amantombazane adaliwe amantombazane? Asezochama nendoda. Sithule sithi hawu labhubhe lihle kakhulu likamthani sithule sigoqa izandla bayobona othisha ekabani lengane ebhubhayo laphaya sithule thini sithi hayi bandla Nkosi yami into zasezweni sesingcwele kakhulu asihlangane into zasezweni.
Where people are busy with their own filth, and then what do? No, we need to amend the laws. Now that there was this man, this boy had a deep voice, now he wants to be a girl so that he can go into the girls' bathrooms. You just see things are just all wrong way around and everything, they just want to fit in with it.
bese nisebenzisa igama elikhulukeke ninenifundile nithi hayi freedom i-freedom i-freedom yoke esihogweni isibhekile freedom.
And then the learned ones, they want to use this great word. Oh, it's freedom. Freedom. Yes, this freedom as you go straight into hell.
And we live in a country
that has freedom. And now we need to just all comply with those that do not want to go with the way that God created and ordained it. And as we go, we are just going in this evil.
Ngiyaxolisa Dr. Firmak, umgubho lo ka 30 years, funa sikhulume nje nge-celebration, lo ke sengikhuluma ngakho, ngathi sengiyaphuma esporini manje.
Apologies to Dr. Firmak. This is a celebration. We should be celebrating. That which I am speaking now, it's as if I'm going off the track.
Kuba njalo ke mawumema abantu abangashayiwe kahle ngapha ngasemfundweni bavani baphuma esporini ungixolele kuleyo ndawo.
That's what happens when you get those who are not so learned, then they don't stay on the track as per the plan.
Kodwa ke sifunda incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesithathu sizofunda nje uverse 10 no verse 11.
So we'll read out of 1 Corinthians chapter 3, verses 10 and 11.
Kufundeka nje, ngokomusa kaNkulunkulu engiyiphiweyo, wona njengengcweti yokwakha, ngabeka isekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha, makube yilowo nalowo aqaphelisise ukuthi wakha kanjani phezu kwaso.
According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it.
Ngokuba akekho ongabeka esinye isekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo esinguJesu Kristu.
For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ.
Shall
we close our eyes and pray?
Baba sezulwini siyabonga ukuthi singakwazi ukufunda izwi lakho sicela umusa wakho sikumshele lo.
Our heavenly Father, we thank you that we can read your holy word and ask your grace to interpret it to us.
Wena Nkosi wazi isidingo sayilona nalowo ngiyacela baba sezulwini ukuba uhlangabezane naye.
Lord, you who know each and every one's need, we pray, our heavenly Father, that you would meet it.
Sicela ngegama lika Jesu.
In the name of Jesus we pray this.
Amen.
Amen.
Ngenxa yesikhathi ngizoyifinqa indaba ibe mfushane nje siphuthume lapha ematafuleni ngizwile ukuthi kuginqwe inkomo ezinzima kabi la ekhaya.
Because of time, I will summarize it so that we can later get to the tables. I hear there's a few cattle that have been prepared.
Ngokomusa kaNkulunkulu engiyiphiweyo njengengcweti yokwakha. Ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso, kepha makube yilona lo aqaphelisise ukuthi wakha kanjani phezu kwaso.
According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it.
Njoba sizwile izolo bazamile ukusichazela ngokwakheka kusuka kwisisekelo siqala kwakhiwa ifoundation yale college kwahamba kwazi kwafika kule minyaka eyi-30 basilandisile ukuthi kwahamba kanjani.
Yesterday already it was shared to us how the foundation was laid and how that it has continued for 30 years till we've reached today.
Nanamhlanje ekuseni kafushane sesithe ukudwetshelwa isithombe sokuthi ngesikhathi kwakhiwa lesisekelo bangobani labongcweti ababedonswa besondezwa ukuba bezolekelela bebheke ukuthi isisekelo sihamba ngakho yini kwenziwa ngendlela ekuyiyona yona.
And even this morning was shared to us, with us, as this foundation was being built, who those were that were called to see whether the foundation was laid in the right way.
Umpostolo Paul la ukhuluma nebandla la seKorinte ukhuluma ngesekelo akasibekile phakathi kwabo.
The Apostle Paul speaks to the church in Corinth about this foundation, how it has been laid among them.
Uthi ngokomusa kaNkuluNkulu akawuphiweyo ukwazile phakathi kwabo ukubabeke isekelo esinguJesu Kristu.
According to the grace of God given to them, in such a way they were able to build this foundation, which is Jesus Christ.
Uthi sesibekiweke lesi sekelo, abanye noma omunye umuntu uyafika akhe phezu kwaso, kodwa ubeka isixwayiso sokuthi kodwa umuntu makaqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwalesi sekelo.
And as the foundation has been laid, there will be the one that will show them how to build. But there is a warning. Be careful how you build.
Sesenziwe isekelo, uqina kwesekelo kuhle, kodwa kuyingozi uqina kwesekelo bese kutsho kubekwe phezu kwesekelo kungaqini ngoba kucompromise isekelo esibekiwe.
Where you build the foundation in the right way, but be careful. If you do not build on it correctly, it compromises the foundation that has been laid.
Umuzokwakha wakhintesile kuyabiza kakhulu kulungiselela uze ufike kwifoundation ekwakhiweni kwayo kuyabiza kunokukhuphula indonga kumuntu owazi ukuthi ukwakha kuyini.
In preparation of building a correct foundation, there is preparation that needs to be done. It even costs more to go down to the foundation than to lift the walls.
Namhlanje sigubha iminyaka e-30, kukhona abawujoyinile lolu hambo luka-30 years, ababengekho ngesikhathi kuqalwa kugudluzwa, kususa utshani, kususa amatshe, kumbiwa imisele kwakhiwa isisekelo. Laba baqatha bakha lesi sisekelo, basebenza kanzima. Inselelo esinayo ke thina yokuthi siqaphelisise ukuthi sakha kanjani phezu kwalesi sisekelo.
We are celebrating 30 years today. There are those that have just come along the way and they do not understand the depth it went to prepare to take away the rocks, to take away the stumps, to be able to build the foundation so that we can build on it.
Oh mama umfundisi lapha eqala akayitholanga appointment letter embizele emsebenzini kodwa wathola ukuthi wena nkosikazi uzobafundisa akabuzwa ukuthi uyathanda yini kwakudinga ukuthi akayilihambe lo luhambo lokwakhi ifoundation ukuze thina bonke abanye sesithola ama appointment letter ukuthi asizoba ho lecture asizoba yini yani eyenziwa lapha ecollege.
When Mrs. Steg and when Tante Kay was there, when this college started, she didn't have, get an appointment letter. No, she was told, you're going to do it. And she had to work and lay the foundation, not like those who have later maybe been given an appointment letter. Now you will do this and that.
La pebizu kubayo kala lomsebenzi, ubizwa ayikinte kona zogwa kela pezgwa. Kotwa yenafuna adwebe la, ut nansi plan.
And as she was called to start this, she was given the plan. Now this is what needs to be done. But she had to prepare and understand how to lay the foundation. And now as we are celebrating these 30 years, we understand that she was a master builder. She was able to take the plan and show the way and carve the way so that we can celebrate this achievement today.
Ngonyaka 1964, uNkulunkulu waqala wasebenza indoda ezoba ngungcweti wokwakha ifoundation.
In 1964, God touched and spoke to a man who was going to be the one to lay and prepare the foundation.
UNkulunkulu ekhuluma naye ngonyaka 1964 wathi udinga ukubuwasha izandla zakho ukuze ulungele ukwamukela lokhu engizokunika khona.
In 1964, when God spoke to the man, he said, "You will need to wash your hands in preparation of this which I will give you."
UNkulunkulu wayengakhulumi ngokuwasha lezi zandla lezi esizibonayo.
God was not speaking about the washing these hands that we see.
Kodwa ngonyaka 1964, uNkulunkulu lapho ekhuluma ethi udinga ukuba washe izandla, uNkulunkulu wabesemjulisa ukuthi zandla zini lezi ezidinga ukuba ziwashwe ukuze zilungele ukwamukela lokhu akazomnikeza khona.
In 1964, when God said that you need to wash your hands, God took him deep to understand what hands these were that he needed to wash.
Unyaka ka 1964 kwaba unyaka wongena emshinini ewashwa izandla zokomoya amehlo inhliziyo konke kwakhe elungiselelwa ukubanikezwe lokhu uNkulunkulu akamthembisile ukuthi uzomnika only if izandla ziwashiwe.
In 1964, God showed him what washing machine this is, where he needs to go into this machine, this mill, which he needs to wash his hands, his mind, his heart, so that God can give him what he has in store.
Ngonyaka ka 1966, ngaphambi kuba sehle lesisipho esizoba yifoundation, uNkulunkulu waphinde wakhomba ukuthi hayi nokho seziwashiwe izandla, kodwa kusekhona ikhonyana elingawashiwe, aliwashwe lelikhona andukuba ngikunikeze lokho engikuthembise khona.
In 1966, before God sent the gift for them to be able to build that foundation, God still showed there is a certain corner that you need to deal with and cleanse.
Jayikhumbula leyo ndaba lapho behlangene bethandaza. Kwadla ukuthi leli yakhona luwashiwe lokuthi mina bazothina abantu. Wasukuma walivala iwindi. Uma evala iwindi kwathiwa kuhle ukuthi ulivala iwindi yiba ngaphakathi, kodwa mina ophethe isipho ngishiya ngaphandle.
We know that story of that time where they were together and they were praying together. And then there is that, "Oh, what will people say about me?" And when he closed that window, God said, "That is good. You close the window. You stay there and I will stay on the outside." That still had to be washed.
Kwase kuwashiwe konke okunye, kodwa into eyayisilele kwakusilele ukuthi ngingumlungu mina, bamnyama bona. Kwasetshenzwa leyo ndaba, uNkulunkulu wase lethi isithembiso sakhe sokuba amumukelise isipho semvuselelo. Lo moyo oyingcwele owehliswa ngonyaka ka 1966 waba yifoundation ekwakhelwe kuyo sekungaphezu kweminyaka engamashumi ayisikhombisa. Sima isiqinile lesi sisekelo, sinophawu olungukuthi okubi akuhlali kulelu phawu.
Where everything else had been washed and had been cleansed, but the one thing remained. "I am a white person, you are black people." The Lord had to wash that first. Before the Lord sent his gift, the foundation of the Holy Spirit for this work to be built on.
Isisekelo sakhelwe phezu kwaso njengebandla samukeliswa ngalowo nyaka 1966 lapho kunikezelwa kubaba umfundisi uSteke nansi blueprint ozohamba ngayo, kodwa ukuze ukwazi ukwakha kumele ukuthi uqaphele ukuthi isono asihlali kule foundation. Ukuze siyogcineka lesi sisekelo simile, kuyodinga ukuthi abantu bangahlali nesono. Ingakho uPawulu itshela leli bandla ukuthi ke sesibekiwe lesi sisekelo owakha phezu kwasaqaphele ukuthi wakha kanjani.
In 1966, when God
sent that gift of the Holy Spirit, which was the foundation of this work, also showing them that there may not be any sin. If there's any sin in your life, it's like the Apostle Paul who showed and taught this church, if there is sin in your life, you are not building accordingly as you should on this foundation.
Kuninaken funde la ekoleji enanikhona eqaleni senaqeda okungcineni imile ngikholwa ukuthi kungenxa yokuthi nafika kulesi sisekelo nakha kuso naqaphelisisa ukuthi nakha kanjani.
And to you who have already gone through the college, you who are still remain standing, I believe it's because you have taken and you have taken care of how you build on this foundation.
Kuyenzeka uma ngabe kuqala ukwakhiwa kunezinto ezidingeka ekuqaleni ezinye ziyaqoqeka zibe khona uma kuzoqala ukwakha ezinye umuntu angazicabangi ukuthi uzozidinga ngesikhathi isikhathi siqhubeka kwakhiwa.
When you prepare to build, there are those things that you know, I need this material to start with. Yes, there are those things that you cannot think about that you do not have.
Thanda ukuthi kunina staff salaphaya esida ningalenzi iphutha lokuthi nakhe kulesi sisekelo ebese uma seniphezulu kwi roof bese nikhahlela istebhisi esinenze nafika lapha kwi roof.
And to you, staff of Cedar, please take note. After you have followed the instructions and you have built up until you have put the roof, and suddenly when you're on the roof, you kick and you kick away that ladder and you say, oh, this, it's helped you to build till there.
Uma benza lesi sisekelo ukuze nime lo 30 years kungathi ke kulo 30 years enizoqala ebese izinto ziyaqala zibe kokayi zibhekele inkinga kube ngesona isisekelo inkinga kuyoba ukuthi nakhe kanjani phezulu kwesisekelo.
And now that you are celebrating 30 years, not that you forget the foundation on what it was built on, not that you now say, well, now I start doing my own thing and I can turn in my own way, and then it starts going crooked, and you forget the foundation.
Lokho ngikusho ngisho nasebandleni lonke ukuthi leso sekelo simi siqinile sinalo luphawu lokuthi inkosi yabaza bangabayo esethi sekelo la kuleli bandla ukuthi umoya wengcwele wathululwa ngemva kokuba abantu behlangane noJesu wadalula izono zabo zahlanzwa andi kuba umoya wengcwele ehle.
And I say that to the congregation as well. Let us not forget about that foundation that was given to us, that our church is built on. The Lord Jesus sent His Holy Spirit and taught us how, and that was the foundation of our church.
Laba basebenze ngaphambili babencike kakhulu kuNkulunkulu isinyathelo nesinyathelo senta bayakha. Lapho bengaqondi kahle okubhalwe kwiplan bahlehle bayobuza ukuthi asiboni ukuthi ama centimeter la noma ama square meter la athini bebuza uNkulunkulu kungenzeka thini ukuthi ngobude bendlela sekukhona konke mhlamba senaso nanesikhathi sokuncika kumnikazi weplan kuyombuza ukuthi konje njoba kunje ufunaka ngifake ama square meter mangaki makunje athini sesazi konke ngoba sithinta nje ama buttons izinto zenzeke.
To the pioneers of this work, when they looked at the plan and they didn't quite understand, they were a centimeter off, they would go back to the one who gave them the plan. They would go back to the Lord. Oh, may we not be those who now say, oh, now we know what it is. You just press a button and this is how it comes out. Having been given the foundation, let us take care of how we build on the foundation.
Uma sakha kulesisekelo senze isiqiniseko sokuthi sakha ngendlela eyiyo engezu compromise foundation.
If we build upon it, let us take careful notice that we will not compromise the foundation.
Ngiyakhumbula la ekhaya ngesikhathi kushi auditorium into eyagcina indonga zimile eyenza ukuthi kungayiwa phansi kuyombi foundation ukuthi abasebenze ekuqaleni abarobhanga ukungarobhi kwabo ukuthembeka kwabo kwenza ukuthi uma kusho uphahla kukwazi ukuthi liphinde replaceke kunganyakaziswanga isekelo ngani na bathembeka.
If we think of the auditorium when it burnt down, how was it able to be rebuilt? The foundations were used. The initial foundations that had been built were built in a correct way. Yes, the roof did break, did burn down, but the new structure was able to be built on those foundations that were built correctly.
UPaul bese qhubeka akhulume nebandla athi ngokuba kekho ongabeki esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esingu Jesu Kristu.
And Paul continues to speak to the church and says, there is no other foundation that can be laid other than Jesus Christ.
Kunina base college, siyanibongela uNkulunkulu unisizile kule minyaka e-30, wanigcina, waniphumelelisa. Kwangathi ke kungebe bikho esinye isisekelo esingabekwa ngaphandle kwalesi sibekiwe singu Jesu Kristu.
And to you who are at the college, the Lord has helped you. You are celebrating 30 years, but may there not be any other foundation than Jesus Christ.
Nani nifundayo uma nifika noma niapply nifika niyingelosi ngoba nazi isekelo kwangathi noma senifike ngaphakathi ningeguqule isekelo nemiso zakhona nifike nakhe niqaphele ukuthi nakha kanjani.
And to you who are now studying there, you arrive as angels. May as you continue to study that you remember and do not cast aside that foundation that you have been taught.
Siyanthandazela ukuthi uNkulunkulu abe kanye nani nesensense imini enifundisayo kwiinselelo enibhekana nazo kwangathi uNkulunkulu angangigcina nithembekile.
And we pray that you who are in the field who are teaching, that the Lord would help you and keep you faithful. And that which will help you is that you build correctly upon that foundation that has been laid.
Uma isisekelo niyoqhubeka nakhe phezu kwaso nenze isiqiniseko ukuthi niyaqaphela ukuthi nakha kanjani u30 years ozayo useduze nje uzofika futhi kalula uma nithembeke kwisisekelo esibekiweyo.
And to you who are celebrating 30 years, I'm sure you can say there were storms, there were strong winds, but you were able to stand. And if you look, the next 30 years is just around the corner, but may it be that you have remained on this foundation. In closing,
kusenhlizweni yami ngingakahlali phansi ukuthi ngidlulise lokhu.
It is on my heart before I sit down just to pass this on.
Ngikhulumile ekuqaleni ngezinto ezenzakalayo emhlabeni naseinganeni zethu ezikoleni.
In the beginning, I shared of what is happening in our countries and in our schools.
Nezinto ezibhizi zihlele ematafuleni ezilinde lolu suku engalwazi mhlawumbe yogqivizwa isayinwe ukuba izinto ziguquke intombazane ishintshe umfana ishintshe abazali baphucwa amandla enganeni zabo izwe lakithi liyabhubha iSodoma neGomora kuze kuthi ngithi mhlambe lalingcono kunathi kulesi sikhathi esiphila kuso.
And the matters that are on the table that are just waiting for the stamp, for the signature, where a boy can change and be a girl, a girl can be a boy, or that the parents have no more say. Oh, I think Sodom and Gomorrah was better than us.
abantu abadalwe uNkulunkulu kufike la khona bemsola uNkulunkulu bemqonda ukuthi wena uNkulunkulu wrong awenzanga kahle bazoguqula okwasekelwa emaphakadini bathi akushintshwe kungabi kanje.
And to those that have been created by God, that they turn and they tell God that no, you have been wrong. That which had been ordained from the foundations of the world, you say no, it's different.
Benginesicelo sokuthi kulomgubho wenu ka 30 years bese ngeyene madolweni simkhalele uNkulunkulu siyokhethweni kangingekho ke kulolu khetho lokuqala mhlawu izwe likhululeke ngoba ngiphilaka kulesi sikhathi izwe lali ngaphansi kwengcindezelo kodwa uma ngithi ngiyabheka kube sengazi ukuthi ukhetho lakulonyaka lutha liyofana nokhetho lokuqala mhlawu izwe likhululeke laba bakhona manje abaliphethe sesibabonile abazongena noma kubuya bona noma abanye abazongena asazi balibhekisaphi kodwa ukuthi ilona loyo esiguqweni sakhe athi uNkulunkulu ngebeni nomusa ngoba uma ngithi ngiyabheka kusele nje umzuzu ukuthi uNkulunkulu avana phephethe nje noma avana khombe nje kugimbiceleke konke ngoba sesimeyise ngaphezulu kokumeyisa uNkulunkulu singabantu esidalile.
And I have this desire. May we go onto our knees with this election that is coming up. We can see the fruit of what has happened and where we are now. And I pray and I say, Lord, we are there where you just need to blow and it can all collapse. Lord, may those who will either will come in or whether those that continue who were there, but the Lord would be gracious to us and help us.
Labo abasena inhlansi yokumshisekela uNkulunkulu nabasembulelekile ngomoya kaNkulunkulu ukuthi babone izinto bayabona ukuthi imbobo yenalithi beyingaka iyayincipha incipha incipha yokuba thina njengamaKristu sikwazi ukukhuluma sikhululeke.
To those who are able to see that there is still a small spark in that coal, those who are able to see the whole of the needle that is getting smaller and smaller for us as Christians to have a word to say.
Kuluma Nkosi kithi
You are a God who remains through till eternity, even though the things on earth change.
uNkulunkulu omile ethembekile noma abantu bomhlaba beguquguqu.
A God who remains faithful, even though the people on earth change.
Singabantu bomhlaba uNkulunkulu phezu kwethu.
We are people of this earth, and you are God above us.
Mhlaba wakithi baba,
ukubuzelo bomnyama sisemsenje wakho Nkosi osasibekele wona.
Our land is wallowing in darkness, and all that we have, Lord, is your grace on us.
Siyakhuleka baba ukuba uthumele umoya wakho ngcwele, umlilo wakho avuthe phakathi kwethu njengabantwana bakho, ukuba Nkosi lesi sikhashana lo mzuzwana osibekele wona sigijime ngokuthembeka.
Lord, we pray that you would pour out your Holy Spirit on us, your children, that this short time that we have, that we may go with full force ahead.
Napa Nkosi abothisha badlule kule college ubatshalile Nkosi endaweni ngokuhlukahlukana kwangathi Nkosi ungabagcina bethembekile emsebenzini Nkosi obabizele kuwo.
Lord, here are the teachers that have gone through this college. We pray, Lord, that you would help each one. May they be faithful in the work that you have given them.
Bahlomise Nkosi ngazo zonke izikhala abazidingayo kulomhlaba kulesi sizwe esisigwegwe.
Equip them, Lord, with all the tools and weapons that they need in this country that is perverse.
Sikhulekela Nkosi ngisho naso ikholeji kuba uyigcine uyakwazi Nkosi abakudingayo kwangathi Nkosi ungahlangabezana nezidingo zabo nakule minyaka osababekele yona ngaphambili.
And Lord, to this college that you have gifted us, may you continue and help them in the years that lie ahead.
Siyakubonga Nkosi ngesisekelo esabekwa umama umfundisi nobaba umfundisi ukuze Nkosi sikwazi ukwakhela kuso namhlanje sikwazi ukugubha le minyaka engamashumi amathathu.
Our Heavenly Father, we thank you for this foundation that you gave to Mrs. Stegen and to Reverend Stegen, that today we can celebrate 30 years.
Kwangathi ke Nkosi uma sizelulela kokungaphambili ungasiza nathi ukuthi Nkosi lapho sakhe khona ukuthi emva kweminyaka ukuthi makubukwe emuva kuthiwa kwabakuhle ukuthi babeka bakha phezu kwalesi sisekelo.
And Lord, as we attain to the way that you have given us for the future, may we look back and say, on this foundation that you have given them, we have been able to continue. We pray this in the name of our Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen.
We thank the Lord for all that has happened. We are thankful that we have been reminded about the true foundation. We pray that the Lord would help us, that we would stay true to it, and that we wouldn't deviate, not even slightly. That we would not deviate from that which we've been taught. And we trust the Lord that He will be the one to lead us. We'll ask Dr. Fleischmann to come forward.
We're just very, very happy for what we've heard.
Siyajabula kakhulu ngalokho esikuzwile.
And we want to extend really a heartfelt welcome to each and every one of you that have joined us for our celebration.
Futhi sithanda ukuphinde samukele ilona lowo osizile ukuthi azoba nathi kulomgubho esinawo.
Your presence that you have come here means really a lot to us.
Ukuba khona kwenu kusho okukhulu kithi.
And we would also like to thank everybody that has worked so tirelessly behind the scenes. They know who they are.
Siyabonga kakhulu nalabo abasebenzile ngokungapheli imandla bengabonakali kodwa siyababonga kakhulu.
Through these 30 years we are incredibly thankful for the mission, how the mission supported the college Cedar throughout the time.
Kule mnyaka ke eyu-30 esigubhayo siyabonga kakhulu uNkulunkulu indlela ahambe kanye nayo ngathi nesida nakho konke akwenzile kusona lesi sikhathi.
And thank you, Prof. Hannes, for what you've shared with us, and it rings within our heart what you've shared for us.
Siyabonga kakhulu na kuprofesa na lokho asicobelele kona ngampela kusho okukhulu enhlizweni zethu.
We have a token of thanks for you to say thank you for all the way that you've come.
Kukhona ke esinakho ukuthi simbonge ngokuthi ufikile ukuba be kanye nathi.
And Prof. Herman, thank you that you've come, you and your wife.
Siyabonga kakhulu na komunye uprofesa ukuthi ufikile nowakwakhe.
And the support you've given to us through all these years.
Nangokusekela abekanye nathi nakho kuyona yonke leminyaka.
And then the daughters of Reverend Stegan.
Bese kuba amadodakazi kababa umfundisi.
Your parents has established the college.
Abazali benu ibona abakhile isekelo sekolishi.
And we will never forget what they have done.
Futhi asoze sakhohlwa ilokho abakwenzile.
They have laid this foundation, this true foundation.
Ibona abakhile lesisekelo basibeka lesisekelo seqiniso.
And any one of you is welcome to come if you've got something on your heart that you want to share with us. You're most welcome.
Futhi ilowo naloyo owenu uwamukelekile ukuthi uma ngabe nento enhlizweni azosicobelela yona namukelekile kakhulu.
And then of course it's Mother's Day.
Futhi ke usuku lomama namhlanje.
And that brings me to Aunt Mkulu and Aunt Eunice.
Lokho ke kusiletha kugogo uDube nogogo Ncama.
That is Lydia Dube. Thank you so very much for your support and your heart for the youth.
Siyabonga kakhulu kugogo uDube ngakho konke ukusekela kwakhe nomsebenzi wakho awusebenzile.
And we will ask Mrs. Kumbe and Mrs. Ditoy to take some flowers. We've got it here.
Siyacela kuMrs. Skumbi noMrs. Ditoy ukuthi bahambise imbali esinazo la ngaphambili.
Some flowers for you, so they will send it to you after the service.
Imbali abazonilethela zona emva kwenkonzo.
Thank you.
Siyabonga.
And then Dr. Vermaak.
Sibonge futhi Dr. Vermaak.
This mother to stay today, and for so many years, for so many students and staff, you've been a real mother.
Usuku lo mama namhlanje futhi iminyaka eminingi edlule kubona bonke abafundi abafundile ekolishi nababonke futhi abasebenza khona ube umama wangampela.
So often your doors always open, one can just come in and say, I've made this mistake, what should I do here, what must we do here? Thank you, thank you, thank you.
Iminyango yakhe ihlala ivulekile, umuntu angahle angeza kuwena nominini, ukuthi nali iphutha sengilenzile, kumele ngenze njani uma sekunje, siyabonga kakhulu.
And we ask Mrs. Jaeger quickly to come and fetch flowers for you too.
Siyacela uMrs. Jaeger azolanda imbali zakho, Dr. Vermaak.
And then we would like to thank the Lord for his goodness and his grace.
Futhi sithanda ukubonga uNkulunkulu ngomusa wakhe.
Thank you, Dr. Vermaak.
Siyabonga, Dr. Vermaak.
We would like to thank the Lord for his grace, his mercy, and his ongoing support.
Siyathanda ukubonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nangokuthi ube kanye nathi sonke lesikhathi.
And the opportunity that we have in days like these to meet at his feet.
Ukuthi futhi sinalo ithuba lokuthi ensukwini ezifana nalezi ukuthi sikwazi ukuza enyaweni zakhe.
We have all been challenged never to move from the foundation which we have been taught.
Sonke ke siphonselwe inselelo ukuthi singalinge sisuke kuleso sakhiwo esifundiswe ngaso.
And in closing, we want to express our gratitude to every one of you.
Ekuphetheni ke sicela ukubonga kakhulu kunina nonke.
Your ongoing presence and support and enthusiasm has made it a truly special weekend. Thank you very much.
Ukuthi nisekelile futhi naba nomdlandla kwaba impela sonto emnandi kakhulu, siyabonga kakhulu.
Thank you all and have a blessed day further.
Siyabonga kakhulu kunina nonke nibe nosuku olubusisekile.
Thank you.
Siyabonga kakhulu Dr. Fleischmann.
Thank you, Dr. Fleischmann.
No, ntombazane wehumusha.
And the translator.
Siyabonga, siyakhula nje, yabona sekhumushwa abazukulu manje. Sekhumusha abazukulu.
We are growing that we've got new translators.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Kuleli thuba lamanje ngicela ubaba Khumalo eze ngaphambili asiphethele.
We will ask Baba Khumalo to close for us.
Ngihleli laphana phansi ngibuka lesi sithombe somsedari.
While I was seated and looking at this picture of the cedar tree,
ngicabanga ngokuthi sizobonga la uNkulunkulu ngeCedar International Academy.
Thinking that we are here together to thank God for Cedar International Academy.
Sengicabanga ukuthi ngikhumbula ngesikhathi livulwa iacademy le ekhuluma ubaba umfundisi ewuchaza umsedari ukuthi uyisihlahla esinjani.
I remembered when we opened the academy and Reverend Stegan spoke and explained what kind of tree the cedar tree was.
Now in Mount Azubuka umlando womsedari uma unginika ithuba nje isihlahla esimangalisayo umsedari.
And if you haven't yet done any research about what kind of tree the cedar tree is, I encourage you to go and read up on it. It's an amazing tree.
Ngendlela singakhula sibe banzi ngayo. Ngendlela esingakhula siye phezulu ngayo nempande yaso nokuthi asiphehlwa kalula isihlahla somsedari.
And how the cedar tree can grow in height and how the roots keep it strong and how it doesn't rot easily.
Ngaze ngakhumbula mawuya le ngale kaNtunjambili uya enkosini uNgcolosi kusihlalo wamakhosi asemzinyathi yase weElembe. Mawuhambe ngoNtunjambili awukwazi ukufika ekhaya likaNgcolosi ungedlulanga kulesahlahla esikhulu laphaya. Mawungazi uye ngale, hayi ngingafisa impela ukuya uvakashe ngale, uyobona leso sihlahla esiyisimanga.
I wish that you can also go to the Ntunjambili area and that you can see the great tree that is there.
Angithandi ukweqisa shongololo. Ngathi uma ngisibuka, uma ngisicabanga namanje, cisha amamitha angaba amathathu kuya kwamane ububanzi.
I think it's a tree that's trunk is about 3 or 4 meters wide.
Sizwe sibe nesikhala lapha kanti nendawo ongangena ubhutshe nje. Uphumele nani.
And where there's even a gap in between and where you can go through it.
Siyambonga uNkulunkulu nangendalo yakhe.
We thank the Lord for his creation.
Siyambonga ngomsedari nokuthi nje i-academy yethu ibizwe ngomsedari. Indaba ejulile umuntu mayecabanga.
We thank the Lord for the cedar tree, and we thank the Lord that the Cedar International Academy is named by that name, and may the students truly be true to that name. Let us pray. Our good God, we bow ourselves before you.
Siyabonga ukuthi wamphendula ubaba umfundisi nabaholi balomsebenzi ekuqaleni kwale academy. Wayibusisa yaqhubeka ngendlela esiqhubeke ngayo.
We thank you, Lord, that you answered the prayers of Reverend Stegan and the leaders of the work that the academy could be started and that you've blessed it till now.
Lokhu kusibonisa khona ukuthi lapho iqalo isebenza impilo yakhe ngo-1964 kuze kube u-66 wathoba wavuma ukusetshenzwa nguwe umcwengisisa umngcwelisa wayiphendula nemikhuleko yakhe.
We thank you, Lord, that when you worked in his heart in 1964, 1966, that he was willing, that he allowed you to do that work and that you answered his praise.
Manje sesibona lo msebenzi odlondlobele okhulile kangaka ngenxa yokuthi wavuma wathoba wayikhohlwa ukuthi umlungu wazazi ukuthi ungumuntu wakho njengabo abantsundu.
And Lord, that is why the work could grow to the state where it is, because he forgot the color of his skin and he just saw himself as your person.
Kwaze kwathi naye nabo ngaleso sikhathi bayimisela nabo ukumsekela nabo bayicwengisisa bavuma ukuthi bazoma naye behlukene nesono bekukhonze bakusebenzele ngenhliziyo ephelele.
And that in that time those people could stand with him separated from sin and serve you with all their hearts.
Kwangathi nalabo abalaphaya esida abayisandla sakhe khona bangaba kulokho bangagudluki kwisisekelo wena Nkulunkulu wasibeka ngaye uba.
We pray, Lord, that those who are at Cedar now would continue with that work, that they would not deviate from it, that which the vision that you gave to Reverend Stegan.
Kwangathi ungaqhubeka Nkulunkulu wethu ubusise umsebenzi wasesida.
And that you, Lord, would continue to bless the work at Cedar.
Ubusise umsebenzi wasizabantu.
And Lord, that you would bless the work here at Kwasizabantu.
Nkulunkulu nanti izwe lethu esiphila kulo eligulayo.
Lord, you see the world in which we live is sick.
Njengoba sesizwile nangenceku yakho.
And as we have heard through your servant.
Impela kuningi okwenzakalayo okudabukisa kuqhumisa inhliziyo uma ukubona ukuzwa.
Indeed, there are many things, Lord, that are happening that break the heart when you hear it.
Sasingazi ukuthi siyoholwa kulelizwe abantu abavumela ubungqingili nokutabane ukuba kube yinto eyobasemthethweni kulomhlaba.
We did not know that we would live in a time when homosexuality would be allowed by law in this time.
Bathi neyingane zingabulawa yiswini zonina ngokomthetho kulomhlaba.
And where abortion is legal in this time.
Nkulunkulu wethu sihawukele.
Lord, would you have mercy on us?
Manje sebethi umuntu angayikhethela ukuthi uyintombazane noma umfana. Selekelele Nkulunkulu wethu.
Lord, now they say that a child can choose if they're going to be a boy or a girl. Lord, please help us in this time.
Okudabukisa kakhulu ukuthi nabantu abavotayo abanegama lokuthi bamaKristu bakhetha lolu hlobo lwabantu ukuba kube yibo ababusa izwe.
And how sad it is, Lord, that those who call themselves Christians are voting and bringing in this kind of person to lead the country.
Kwangathi Nkulunkulu wethu ungathuma ukukhanya kwakho ey'ngqondweni zabantu nasey'nhlizweni zabo. Baqonda ukuthi benzani ngevoti labo. Bafuna ukuthi lelizwe libe njani.
Lord, we pray that you would send light into their minds, into their hearts, that they would use their votes wisely, that things would go in the right way.
Sawukele Nkulunkulu wethu, singabi isizwe esizokhohliseka kalula ngey'thembiso nezinye ezingamanga engelona iqiniso ngenxa nje yokufuna ivoti.
Help us, Lord, that we wouldn't be a nation that easily gets deceived by all the promises that they promise in order just to get the vote.
Siphe Nkulunkulu isizwe sakho ukuhlakanipha kwasezulwini, ukuhlakanipha kwakho Nkulunkulu.
Lord, would you give your nation your wisdom, heavenly wisdom?
Siyabonga Nkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu ongaguquki noma abantu beguquka.
Thank you, Lord, that you are a God that does not change even when people change.
Sawukele ukuba singasuki esisekelweni osimisile. Noma siqhubeka siphila sakhe kahle kuso. Ngaleyo ndlela wena Nkulunkulu othanda sakhe ngayo.
Be gracious and merciful to us, Lord, that we would not deviate from the foundation that has been set, that we would build on it as you would have us build.
Kwangathi ungabusisa ilona lowo ofikile la noma sekubuyelwe emakhaya ugcine ilona lo ephephile endleleni azafinyelele kahle ekhaya.
Lord, would you bless each one who came here and all those that will be returning home, please would you keep and protect them on the way. We pray this all in the name of our Lord Jesus Christ, which name is higher than every other name.
Amen.
Amen.